Once again,
yeah, man.
It's another
check
fantastic
it
song.
Talk to them people.
Labizo Mzungu.
Oh, they say. Aye. Nantafia them clue.
Respect ya and I.
Andrew Dagyalalu.
Sound the crafters.
Yeah, man, them lian tian ya dam tsa. Bambo clock.
Hey. Hiya, ya.
Wananita, hiya. Wananita.
Sababu naimba na kuwarusha masera. Kono moja nomba wende juu kwani kuonyesha imani ya kweli kama
Rastama.
Kono moja nomba wende juu kwani kuonyesha imani ya kweli kama
Rastama.
Stoacha kuimba sikia hizi sia. Stoacha kuimba sikia hizi sia. Ayayaya msianze kunukumu washikaji sivi sana. Tuzime pita hamia. Kuna vikwa zona kazi kidogo mwanenu bado vina nechanganya. Usufu kona ndiedu kathana huta sana kaya. Kona nimevaka cha shingoni na mkono. Kuna wakati napata wakati mwingine nona haina mana sana.
Wananita haire. Wananita haire. Wananita haire da. Haire silasia.
Hata salamu yako sipati mama. Una nakulia. Sikuoni usiku wala mchana. Usioni rasta. Ukazani navuta ganja sana. Usini hukumu. Mama
Rastafari. 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 Rastafari.